Kalata yoyamba ya Yohane. 1 Yohane 1.
Tiukule mbelani za iye uja amene adalipo kuyambira pachiyambi. Amene tidamumva ndipo tidamuona ndi maso athu. Amene tidampenya ndithu ndipo tidamkhudza ndi manja athu. Iyeyo ndiye mawu opatsa moyo. Moyo wo udaoneka ndipo ife tidauona. Tikuchitira umboni. Ndipo tikukulalikirani za moyo wosatha, umene unali kwa Atate ndipo udatuonekera. Chimene tidachiona ndi kuchimva tikukulalikirani, kuti inunso mukhale a mtima umodzi ndi ife. Kuyanjana kwathu tikuyanjana ndi Atate, ndiponso ndi mwana wawo Yesu Kristu. Tikukulemberani zimenezi kuti chimwemwe chathu chikhale chathunthu. Uthenga umene tidamva kwa Iye ndipo timaulalika kwa inu ndi wakuti Mulungu ndiye kuwala, ndipo mwa Iye mulibe mdima konse. Tikanena kuti timayanjana naye, pamene tikuyendabe mu mdima tikunama, ndipo zochita zathu nzosagwirizana ndi zoona. Koma tikamayenda mkuwala monga Iye ali mkuwala, pamenepo tikuyanjana tonsefe. Ndipo magazi a Yesu mwana wake amaritsuka ndi kutichotsera tchimo lililonse. Tikanena kuti tilibe tchimo tikudzinyenga, ndipo mwa ife mulibe choona. Koma tikamavomera kuti ndife ochimwa, Mulungu amene ali okhulupilika ndi olungama adzatikhululukira machimo athuwo. Adzatiyeretsa ndi kutichotsera kusalungama kwathu konse. Tikanena kuti silida tchimwe, tikumuyesa onama Mulungu, ndipo mawu ake sali mwa ife.